ñew boje kala mun namme wattu mum boje de gollata no haniri mo holtiri Mamadou Coulibaly horejo sur docteur Bankas ñewbe hobbe ngoni
le rew sen organ
boje yo hune ku tomonte fu ana tawre sab kanyungu faboto yiyan tergal tomonte sa so boje semme mudu fandi atan yiyan li tergal tomonte semme mudu fandan so hono di ñablaaji nangi an hasi jom oppe jaati o ñawdu ana wa sorede leedi mali nuku nodete do jallis
dental la mbay tobe yiyam mun en mali yo fedde jogi be titalaaji boje Ibrahima Dembélé woni hoore jonde do fedde holti wi de mbara tamedo njoyo o memi hala sababuji o do ñaw o
les causes principales c'est l'hypertension artérielle
ko sabato o ñaw sanne hypertension kay diabète nanal mudum kulleji kewde kasine ana wana tar sabe fandude semme boje yoga e ñaw mudum so ñono ana timma ga yoga anton ñongum ana tiide won ñablaaji goddi mudum am an ñono be le gurgama fa danto gurgama haade so wala ni hono jomu jaati tabine boje ko way wattale tergal mudum goddo itte o ñaw jalis ana tawre leedi mali mer mer homo fona andin dum gaddu e tawede fo anton yogaabe jomrabbi nyablaaji ana tiidi kabaru sanne
les malades ont de sérieux problèmes
to sikaso do sato safariji di nanyaka wulta wiide nyawbe be jettiraka waltidi jidjam mabbe cilol gotul e le yontere kedanna siaka z sankari ko ngodo horojo ndedo fedde jalisi en sikaso
au niveau des
les lam sigasu ñongo o ñew ana watre mere mere li docteur de fou ga samoji mede lafe chafaaje mudun sabi chafaade ana tiidi sanne lamun kana wonde fiide dabiriji ana wadna am chafaaje ga warande ana famdi sanne sabi waawa ñewnde yibbe jippro docteur no fu e damudo yogabe naawbe so wari mede winnan chafaaje kan impaya soja ga so chafaaje ana hejiri ma hakkam eli docteur antun chafaade goddum antun ana bame kile goto le yontre ma kile didi le yontre
des séances par semaine
kanko horejo ko wete amical jalisé en mali holti wiide lam o wadi bodde mudum fayso kabaru ci Allahji tan woytete kedana fa hande Ibrahima Dembélé
on parle
torraji kewdi ana mata le nukku amen ko notere jalis hono nyawngo o nyaw boje le lam dabbi don ga giddi wala hakkunde jodi be fi dabiriji faabaade amen menen nawabe menen jumrab o nyaw mede welti sanne sabi chafaaji amen den mede hewta ne wodi sabi feeli nyol man handen horejo leedi malli ana mili mudunde nukkuje tati to o nyaw nyonte le communauté bo commune bo kan le commune joybo
sing
to nuku gabardo dende sebeni koro do lam o faboto bangal kaki gulirdi nyawbe ngombe tumbe unyere njobata sala cilul weltingul iyam kan wara libbi kiwde hande machine ngaji sapo ngud sun din jagom ngutti gulirede mim city fedde jalisi en mali gabardo dido telaje ko nande mun en ngodi tun kedana sana nantumi
on est très content d'avoir
me welti ke sanne hannen ciaganam hebna tuudi doctoroji kesi ko nari bangal nyawde o nyaw ga nawa fe goto wa fukkat on nuku ton so wala ni fa tuudi fu internet tilo sale o watta joni golle ana wonde wader ga timmeto hon so ni nukkude futti ligen mebe kaaki gollerde me futton golle sabe sanne sa nabto netto wida nyona do kaaki fu wala jum ana wa mayde jungu ma so sabe hande mede tewtere homo fu doma pharmacie ngani wara kaaki goller e keddan en nanan mudum yogaabe naawbe so wetti kambe heppan sanne faabe imobe yaha fuudi doctoraji privé yogaade ga ton sa yewi visite on tan mbodu mudu fanda an yafa o ja sappo sedan
au privé ça fait 65 000 francs
e wattu yambere nyaloma hertnado nyaw boje ministre ko mande cellal holti wiide andani jaati himmeji hultaadi di arribe pelle den na ndaralam o dum cangul hore adadu doctoro en be ndarra jogi be nyawbe dun wattande hakkilo sanne o bajuji doctoro en be ngala nyawbe doctoro en be ndarra be saato fuf yewtaade yalla patti nyaw e heba sembe suni dum yama e mabbe.